Max in a break him on him. Yo Max in a break him on him. Yo Max in a break him on him. No cross production.
But you want the guy away. But you want the photo. Musa want the kapachi. Then that you man al masima. But you want the guy away. But you want the photo. Musa want the kapachi. Kale, kale, kale. Breaking the bulunji. Kubanga no me rense no. Walion is a maziga. Bolivian kukubanga don pulida. Kulokuwa wa yendanga. Bebo kulia birunji. Kuke zange inyama. Matoke na nkoko. Goluonzi ya senti. Kukule vyo vyo yenda. Kuti na grifuna. Olia wongwe ire. Nachigema. Olia wongwe zunga. Bebe vyo kuzunga. Bebe na viko waira. Bebe vyo kuzunga. Cuando te cayenda, ni huevo no. Cale, cale, cale. Bachi wande caiwe. Bachi wande cuto. Musa wande caguachi. Nendanchi mana masima. Bachi wande caiwe. Bachi wande cuto. Musa wande caguachi. Cale, cale.
Mwange nari mkutikire. Bilo wazo vyange nari mkuwa ira ira. Ulivyo kora baite minumira. Otambule bilo wazo vya korora. Agama isokoni na itala. Natisai ninga waiganga mkulera. Ulivyo nkora baite ngozala wanga. Iwo jiti vyo nkora numira. Koso baizo yenda netonde. Mkusavo chuse kumbiso dirina. Utuare tuzimbe kukarina. Niye mama maiwa fuke wa mugaso. Wako wako bairo mchima pangu. Watwala twale ile birozo byange. Bacho bona bonyo msaye bange. Ngochi ina kwenda kuvaira.
Bachi wande kaiwe. Bachi wande kuto. Mbuza wande kagwachi. Nenda chimana mazima. Bachi wande kaiwe. Bachi wande kuto. Mbuza wande kagwachi. Kale kale kale.
Kaira, bobo kalia kaupo mama wango saniro tiame. Utabango nombwali, ya nova mwene. Wauliza kaupo ntikaise ya yendo kuira.
Wairo chidyo ni nakazaide. Udachokola kole vitenda waire. Mba mama wanangola mwerele. Ni baba baba nangira mwerele. Kuchalumbo towe sakerele. Ni vyo kole mtibita waire. Kola 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 vyo kone vyo mkochi kese na kwendo kenda ira. Neto nato nato na vuno vula vwange mwento na wende kaboria. Kwa umuti manze na yu nilira. Mungo zira kukamoko waire. Kacho kole vye vite da waire. Waire.
Bachi wande kaiwe. Bachi wande kuto. Mbusa wande kakwachi. Nenda nchima na masima. Bachi wande kaiwe. Bachi wande kuto. Mbusa wande kakwachi.